Do I need a TB skin test, Somali? The text of this program was created by the Virginia Department of Health, Division of TB Control, in November 2002. This material was last reviewed in 2006. This is a Healthy Roads Media project.
Ma u baahan tahay baaritaanka jirka ee TB-da. Baaritaanka qaaxada ama TB-shada ee jirka waxaa lagula talinayaa dadkan hoosku xusan oo kali ah. Dadka leh calaamadaha qaaxada ama aad halis ugu ah inay qaadaan jeermiga qaaxada ama TB-shada dhaliyo. Ama aad halis ugu ah jiro haddii ay qabaan jeermiga cudurka qaaxada dhaliya. Ma in la ibaaraa? Laga yaabee inaad u baahan tahay in lagu baaro haddii aad leedahay calaamadaha qaaxada sida qufaca, daalka, habeendididka, khandada, miisaandhac, dhiig qufacid. Laga yaabee inaad u baahan tahay in lagu baaro haddii aad la xiriirtay ama la dhaqantay qof cudurka qaaxada qaba. Laga yaabee inaad u baahan tahay in lagu baaro haddii aad tahay shaqaale caafimaad. Laga yaabee inaad u baahan tahay in lagu baaro haddii aad ku nooshahay xabsi, hawada waalida Manakobio, ama guryaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo. Laga yaabee inaad u baahan tahay in lagu baaro haddii aad ku noolaatay ama u safartay waddan ay dadku badi qabaan cudurka qaaxada. Laga yaabee inaad u baahan tahay in lagu baaro haddii aad isticmaashay cirbadaha mukhaadaraadka layskula daro. Laga yaabee inaad u baahan tahay in lagu baaro haddii aad qabto xaalado gaar ah oo caafimaad sida kansarka, kaankarada, cudurka kelyaha oo halis ah, sokorow, silikosis, jeermiska HIV-da, aad qaadanayso daawo isteroid ah, miisaankaada uu aad u dhacan yahay. Daryeele caafimaad ayaa ku weydiin doono su'aalo si loo ogaado inaad u baahan tahay baaritaanka TB-da. Fadlan u sheeg shaqaalaha caafimaadka haddii ay horey hubaal u noqotay inaad boosatiibo tahay markii TB-da laga baaray ama haddii aad daawooyin horey ugu soo qaadatay cudurkan qaaxada ama TB-shada ama daawo looga hortagayay cudurka TB-da. Maxay tahay haddii ay baaritaanka TB-da shardi ka dhigaan loo shaqeeyahayga ama iskoolkayga? Haddii uu shaqaalaha caafimaadku go'aansho inaadan u baahan baaritaan, waxaa lagu siin doonaa warqad ku socota loo shaqeeyahaaga, iskuulkaaga ama ciddii baaritaanka kuu dirtay. Warqaddu waxay caddayn doontaa in baaritaankaadii hore ee TB-da ay ahayd negativo, sidaas darteed aadan u baahnayn baaritaanka jirka. Qof walba uma baahna baaritaanka jirka ee TB-da. Sideen ku bartaa in ka badan? Waxa aad weydiisaa dhakhtarkaaga ama kalkaaliye, oo weydii dhakhtarkaaga ama kalkaaliyaha. Waxa aad wacdaa waaxda caafimaadka xaafadaada ama waaxda caafimaadka gobolka.